Hezekiah 32 verse 1. Kwathi ngonyaka weshumi nambili, ngenyanga yeshumi nambili ngolokuqala lwenyanga, lafika kimizwi likaJehova lathi, verse 2, ndodana yomuntu yenza isililiselo ngufaro, inkosi yaseGibhithe, uthi kuye, wasifanisa nebhongo lengonyama phakathi kwezizwe, kepha unjengodrago elwandle. Lapho ufohlela emfudlaneni yakho, unyakazisa amanzi ngasezinyaweni zakho, udunga izikhukhula zawo. Verse 3, isho kanje inkosi uJehova ithi, ngiyakweneka inetha lami phezu kwakho, ngesixusa abantu abaningi bakukhuphule ngenetha lami. Verse 4, ngiyakukuphonsa emhlabathini, ngikuntshinge enhle, ngihlalise phezu kwakho zonke izinyoni zezulu, ngisuthise zonke izilwane zomhlaba ngawe. Verse 5, ngiyakubeka inyama yakho ezintabeni, ngigcwalise izigodi ngezidumbu zakho. Verse 6, ngiyakuliminzisa izwe lokukhukhula kwakho, ngegazi lakho kuze kube sezintabeni, imfudlane igcwale ngawe. Verse 7, lapho ngikuncisha, ngiyakusibekela izulu, ngenze mnyama izinkanyezi, ngimboze ilanga ngefu, inyanga ingakhanyisi ngokukhanya kwayo. Verse 8, ngiyakwenza mnyama phezu kwakho zonke izinkanyiso zezulu ezikhanyayo, ngibeke obumnyama ezweni lakho, isho inkosi uJehova. Verse 9, ngiyakukhathaza izinhliziyo zabantu abaningi, lapho sengiletha ukwaphulwa kwakho ezizweni emazweni ongawazanga. Verse 10, ngiyakwenza ukuba abantu abaningi bamangale ngawe, amakhosi abo aqhakanyeke, lapho ngisikaza ngenkemba phambi kwawo, aqhaqhazele emzuzwana yonke, kube yileyo naleyo ngokuphila kwayo, ngosuku lokuwa kwakho. Verse 11, ngokuba isho kanje inkosi uJehova ithi, inkemba yenkosi yaseBhabheli iyakwehlela. Verse 12, ngezinkemba zamaqhawe ngiyakuyisa isixuku sakho, bonke bengabesabekayo bezizwe, bayakuchitha ukuziphakamisa kweGibhithe, sonke isixuku salo sichitheke. Verse 13, ngiyakuqothula zonke izinkomo zalo ezingasemanzini amaningi, angabe sanyakaziswa lunyawo lomuntu, anganyaziswa izinselo zezinkomo. Verse 14, ngiyakwenza ukuba amanzi abo abohle, ngihambise imfula yabo njengamafutha, isho inkosi uJehova. Verse 15, lapho ngiyakwenza izwe laseGibhithe libe incithakalo nehlane, izwe elingasena kugcwala kwalo, lapho ngibulala bonke abakhe kulo, khona bayakwazi ukuthi nginguJehova. Verse 16, lokhu kuyisililo abayakulila ngaso, amadodakazi ezizwe ayakulilisela ngaso, alilele eGibhithe nesixuku salo ngaso, isho inkosi uJehova. Verse 17, kwathi ngonyaka weshumi nambili, ngolweshumi nanhlanu lwenyanga, izwi likaJehova lafika kimi lathi, verse 18, ndodana yomuntu, ukhalela isixuku saseGibhithe, usehlisele ezindaweni eziphansi komhlaba, sona namadodakazi ezizwe ezidumileyo, kanye nabehlela egodini. Verse 19, udlula bani ngobuhle na? Yehla ulaliswe phakathi kwabangasokile. Verse 20, bayakuwa phakathi kwabagwazwe ngenkemba, linikelwe enkembeni, lihuduleni nazo zonke izixuku zalo. Verse 21, abanamandla bamaqhawe bayakukhuluma ngalo, nangabasizi balo, bephakathi kwendawo yabafileyo bathi, sebehlile sebelele abangasokile, bebulewe ngenkemba. Verse 22, lapho kukhona iAsiriya neviyo lalo lonke amathuna alo engakulo nqa zonke bonke bebulewe bewe ngenkemba. Verse 23. Amathuna alo engaphakathi kwegodi iviyo lalo lizungeza ithuna nqa zonke bonke balo bebulewe bewe ngenkemba labo ababebanga ukuba besatshwe ezweni labaphilayo. Verse 24. Lapho kukhona iElam nesixuku sonke salo nqa zonke zethuna bebulewe bonke bewe ngenkemba abehlele ezindaweni eziphansi komhlaba bengasukile ababebanga ukuba besatshwe ezweni labaphilayo sebethwala amahloni abo kanye nabehlela egodini. Verse 25.
Phakathi kwabagaziweyo balibekele umbhede kanye naso sonke isixuku salo amathuna asengakulo nqa zonke bonke balo bengabasokile bebulewe ngenkemba ngokuba kwabanga ukuba besatshwe ezweni labaphilayo sebethwala amahloni abo kanye nabehlela egodini yebo libekiwe phakathi kwababuleweyo.
Verse 26. Lapho kukhona oMesheke noThubhali naso sonke isixuku sabo amathuna abo engakubo nqa zonke bonke babo bengabasokile bebulewe ngenkemba ngoba babebanga ukuba besatshwe ezweni labaphilayo. Verse 27.
Laba babangasokile abawileyo abayikulala namaqhawe ehlela endaweni yabafileyo enezikhali zawo zokulwa abekwa izinkemba zawo phansi kwamakhanda nezihlangu zawo ziphezu kwamathambo awo ngokuba besabisa amaqhawe ezweni labaphilayo. Verse 28. Nawe uyakwaphula phakathi kwabangasokile ulale nababulewe ngenkemba. Verse 29. Lapho kukhona u-Edomi amakhosi akhe nazo zonke izikhulu zakhe abathena kuba babenobuqhawe babekwa nababulewe ngenkemba bakulala nabangasokile nabehlela egodini.
Verse 30. Lapho kukhona izikhulu zasenyakatho zonke zazo nabo bonke abaseSidoni abehlile nabagwaziweyo nakuba bebesatshwa ngenxa yobuqhawe babo sebejabhile balele bengasokile nababulewe ngenkemba bethwala amahloni kanye nabehlela egodini. Verse 31. UFaro uyakubabona aduduze ngaso sonke isixuku sakhe ubulewe ngenkemba ufana yonke impi yakhe isho inkosi uJehova. Verse 32. Ngenza ukuba esatshwe ezweni labaphilayo kepha useyakulaliswa uFaro naso sonke isixuku sakhe phakathi kwabangasokile nababulewe ngenkemba isho inkosi uJehova.